ከዳን ጀርከነ በባሮቶ ለገልቹ መሰነጋ ቪዮ አፋን ኦሮሞ ቪዮ 24 ናይል ሳተራጃ ቀሱ ጅርተን ወንጉያ ቆሜ ለማነሰኔ ሆፔስኔ እርሰኒ ዴቤው ጅር ሀይስመቱ ይዋን ዮታኖ ጀንኸሳ አክቶ ክርደ ዴቤኔቲ ሰኒትም ወልራፎፎኔቲ ሰኒትም ቶኔኒ ወንጉያ ቆሜ ለማነሰኔ ሆፔስን ሙደዲ ደሚጃቲ ፍድዳሚ ቶርባ ባርኩም ለማፍ ደዳማቲ ገኒ አራይ ኻሮባ ነገ ኸርማታ ቡልትማ ወልማን ዋታ ወጀን እሰኒ ክርስቲያና የተነሞ ሜሪ ክሪስማስ ባጉጉያ ዳሎት ጎፍታ የሶ ክርስቶስን ሰንጋይ wangu ya kwa mmele maane sani hoppe sine irri sani idebe ujiru hai. Iwan yota nuja nkisa. Ganna sadien lufati akka karora instituti teknolojiti Ethiopian satellite akka hawa tergiti. Ganna tokondura satellite ETRSS1 jilani. Olergitetin kabajati. Sahidam tonu erge.
Director Olanan Institute Science Hawafi Technology Obbo Abdii Sayilma Akibsenitti waggota 10 ittananitti Ethiopian satellite tajajila gara gara kennu danda'an sadi gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti bara darbe satellite Ethiopia kan jalqaba kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti satellite kunis turti waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun Director Olanan Institute cha Obbo Abdii Sayilma Ibsaniro
satelitin erger gine boda ogato ko tera ogato ko kana keset je laman lama jechun amji fi gurandala kan ti fayer medimali kan ti fayer medne wonno sateliti bakke ishen jirtut akata ishen hujjechu dendesut test gochu urati te fane turne sana bodde garu ያ ዴታ ፎቶቹዳን ዴታን ሱን ፈኪን ሳተላይቲን ካፍቴር ቢቱሱን ሆጂራ ከሆኑ ያሊንጎ ደሜረቹዳ ገመከና ያው ዳብሊ ያዳዳ ከን ሞቱማስ ከን ጥንፋስ ከሱመቱ ዩኒቨርሲቲ ፊ ዳብሊ ቆኖ አዳዳ ረጋ ከና ካቲ ፈየደመን ወሊገልቴስ መልሌቱ ሱዳን ያሊንጎ ደሜረቹዳ ከመዲ ነግዴቲን ፋይዳ ጉዳ ካርገቱ ጎልቹረት ባዬ ወጀንዲራ ጀነ እንገመገብነጭ ከና ቦዳ ከሱመቱ ኢንሲቲ ጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ጀደሞ ወሊንታኔ ረጋንኩን አከ በሊና ወጅራውሉ ኒዮጀነጭ የርገጀል ጀልቀብሪና ካሴ ዮይላነ ቢዮተ ኡላ ጅረንኬሳ ዮል መዳለ ኢትዮጵያን ሀለጋሪዳን ተርካፈቻ ጅርቲ ሴክተሪንኩን ጉደቴ ፋይዳ ጉዳ ካከኑ አጅረት ካሜራ ፈከኛፍ ኢንሲቲን ኩን ገመ ቴክኖሎጂ ዲስቴ ገመ ሁምናናማ ለንጂ ሱዳንስ እንወጀተ ቶኖስ ካን ሆጀቱ ኢንሲቲቱ ከነቆፋ ከናፍ ገረፈረ ድረት ሁምናናማ ወሩት ድረት ጥፈቴን ይወጀተ ዳቢሌኒ ለመፋሞ ቢዝነስ ድረት ንወጀተ ከኔቹን ፈረፋላ አርገቹስ ጫራ ሆጅስ ኡሙረት ንወጀተችዳ ዳቢሌዱ ፋስ አከትርማተን ጎቹን ንደማ ገመከና እንኒ ሰደፋንሞ ቶኖረት ጥፈቴ ካንወጀቱ ሁኔታ ይችዳ ከናፍ ኑቲ ሙለት ኑቲ ቀምሉ ኦጋ ሸኒፍ ኩደን ከሰት ደርካ አፍሪካት ዱርሳታን ያርገሙደቹ
ወጎተ ኩደን እታናንት ሳተላይት ገረ ሀዋት ኤርገማን ሳዲኬ ሳቶኮ ካን ተጃጅለ ኦዴፈኖፊ ብሮድካስቲፍ ኦሎከቴስ ኢብሰሜራ ሳተላይት ለማፋ ባረከና ኢትዮጵያን ሀዋት ኤርጉዳፍ ካሮርፈቴ ቱርቴ ሙዴ ኩደን ባረኩማ ለማፊ ኩደሰዲት ካንፉርጉ ፈሙፍ ቆፖፍቴ ቱርቴ ገሩ ሰበበ ሀልቅልን ሰጅረሜፍ ሂምልካይን ሀፌራም ጉያን ሳተላይቲን ኩፍ ኢትፍርጉግፈምቱስ ፉልድረት ሲቀራጀቹን ኦባብ ዲሳይን ብሰኒሮ ሰገንታ ከበጅ ወጋቶ ኮፋ ሳተላይት ኢትዮጵያ ETRSS1 ይረቲ ነሞተ ደሜ ሳይንስ ሀዋፊ ቴክኖሎጂ ጉድሱዳፍ ጉማችታ ሳቱራኒፊ ታሳጅራን ድርገጎታፊ ወረም ቡለይተ አኒፍ ኢንስቲትዩቲን ሳይንስ ሀዋፍ ቴክኖሎጂ ቤከምቲ ከነራፊ ዳይሬክተር ኦላናን ኢንስቲትዩቲ ሳይንስ ሀዋፊ ቴክኖሎጂ ኦባብዲሳ ይልማ አከበቺሰኒቲ ቴክኖሎጂ ጉድሱዳን ጭነቲ ደሜንኩን ጨራሆጂ ኡሙ ሸራፋ አላ ቢየቲን ባሳ ቱርቲ ሀምብሱን ደገሊ ኦፊሳ አከ ኡመቱፊ ሸራፋ አላ አከ ቢየቲ ዳፍ አርገምሲሱፍ ደሜ ከነረት ጥይፈኖዳን ሆጂን ኤገለሜራ ጀራን ከባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኡመት ማይካድራት ፍጣኔ ፍሶዱዳ ቡፍ ዳጋቡራ ያዩ መጋል ኸይሰዳ ባኔፍ ለመ ካናሉ ቡዳቤ ሊብጃ ሀጉም ተኮን ታኔ ጀዳ ወላና መንቴ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዮናታን ዘብዲዮ ሲተርገቱ ጅበኑትም
መጋለ ማይካድራ ከይሰት ተከለኮ ሰኢትዮጵያ ኦንኮሎሌ ሰሶዶም ባረኩ መለማፍቁ ደሰዲ አልከንቶኩቲ siviloonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnesty International'iif Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siviloonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuna Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman adda Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu. Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade, bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu kan dubbatan jiraattun magaalattii Kabroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa baqtanyaan wandimaalaaf wandimee koona tadaaree koona alfanallinyi mukaan yeroo baqii nishachi yaachagaruu inaawwan.
Yaaduu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyeenaw mucaan kee abbaan kun dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira. Utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqati Zaazuu sababa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru. Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakka buutota kutaa lallabaa, hoogganoota, gadaamotaaf akkasumas daaqunoota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuun jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif utuun sassatin haala nageenyaa utuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondar irraa dhufuudhaan waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaan Waqan sirni kadhannaa kun kan geggeessamu lammiiwwan nagaa 600 hanga 1,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboonni amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Gondar irraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi dandamata deeggarsaa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa doolaara biliyoona 900 dabalate bajata dhuma waggaa doolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhamee eegama gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti walii galan kana pirezidaant Tiraamp illeen mallatteessuuf isa eeguu jiran. Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennanii irratti wal falmaa ba'an. Ameerikaatti harka kaleetti nama 1,18,000 caalirratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibi kun nama 13,019 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Joons Hopkins damee qorannoo koronaatti. Koronaa kanaan nam miliyoon hedduutti hojii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaanii nam miliyoon hedduutti doolaar 600 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaar 75,000 caalu 600 gad argata. Akka jechi ministeera maallaqaa Ameerikaa Stiiven Muniichitti nama miliyoonii hedduu torbaan dhufuu jalqabeetiyyuu horii kana argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabre keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoon hedduuti. Doolaara 1,200 qoodde. Horii kan nuyi jiran kana keessaa doolaarii biliyoona 200 fi biliyoon 84 akda bilen daldala naman qataru dandan jerje jabe suf kanani tanmalelle namujin kamne torbanit dollara dibsadi gajji hudani tokko kodani dollara billion dibsagalita kongresi murtestan khisa billion sadeta melama university of manen bernota tif kodan billion didamishani akanami khara fi rabafa chudanda abile man khiyati laftu nama ma khresani kodan dollar billion kudani shani manen theatri tif dollar billion kudani talibille manen bernota tif olma jolle tif kodan dollar billion afrimo akbiyote dunya dibine orsiri bi corona khana argachu dandan karkaru kodani tanmalelle ori ummat america ti khannan gudajira akwijota america jiranit dib corona khana khobu mitinjirtani bitilleni sawali injirte jiran bujota america karkarsu kunun jalka male khadumal lemitiyed joe biden kha president america tol chani filani fi labsani filleni wan parti lamaan irratti oliigalan kan guddo maacha jaaladhee jedha karkaar jalkaab malee kadhumaan leemitiyedha ak fulbaan dhufuutti amerikaani bajata doolaara tiriliyoona tokkootii fi biliyoona 104 qabdi irratti oliigalanii murteessan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii ittaanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu salaam itteetuno. Bulettenyaa kakarbu gizee walii dhammu Abiyyi tafattara yaannoo nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan. Yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪ ታውቂ የሀገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚያው የተሸረሸረ የአፍሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖና ማንቲ ማንጉዶን ቢያ ጉርማውን ወሊ ወጅን ታኡ አማገዳ ዴማ ዱፈ እዶ ዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶኒ ደገለ ከሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉደተሜ ኛሞኒ ነጋፊ ኡመኒ ቀራ ጎዳኔ ገረቀ ሰዓት አከዴብዩ Kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hoogganaa jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Shikiroochi hindiifattuuf akkaataa tireetii nyaatiguu amaraarochi ndaallee biyoonum.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru. Xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa akka qaban ni jiru. Hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu. Kanaaf hojiin kun hooggana guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera. Kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera. Hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu. Marii har'a gaggeeffame kanarratti ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil Itaamaajoor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 11 bara 2013 ganama namoonni 10 mana jireenya isaaniiti. Miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhinaa ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hoggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras eegdota Adda Bilisummaa Oromoo 10,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru baartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa isaatti dhimma bahee gidra adda mitensota fi de gatto ta kenya rattira wata jira kana yero adda bordi tlenno tsgalcha turre ke sada gahe walabumma daaba kenya tarbe wajira giddu gala adda bilumma oromo hum police to wate hojjeto ta amana ida galan kanalle wajira kana ke tsatti ge adda rata hojjeta turane ida zan kanalle humna police tin wajira ke saba e hada amma tiya sori wajira kana humna police na na tinne tin kabate ka jirura kana fi wan raga jiru kana hunduma ejenno politikatin wan raga heda
hoggansa sadarka gara gara rajran sadde dabalate gazetestoni lama hidamaniru hidan kun ammo kara party badadnatin gegge fame jechun kana bawo nipsiratti dr alamusime party badadnatti hogganan imma waldale civiki fi partile siyasa debittan kenaniru
party badadena party tokko angona mahidu sinama gaddisus hinqabu kan akka party tinu tonni bejuru ta yakama hidu seratte diesu seranga fachisu angon kanqabu qama serati okay balanga okay police da isanga fatani sanira qulqullesu dalle chemale badadenni party tokko party da angona mahidu fi ango seratte diesu hinqabu kanaf makaballe si da makaballe si party kenyarat warre aba oshane kuni yero hunda rawatu kanarra kanaf male anamma party badadina ke satti dimmi party le siyasa ana ilala ke gandu bi kana darge ak party ti borachu da yalentre party kenya kan gochu yundando angon kabu police in kabnu namatti namadu wajira police in kabnu bakkitina mahinus bakkitondo gonu sin kabnu kuni hoji party kenya tiviti party kenya hoji sin ala le kesa singalu
Misensonni kore hojira wachiftu fi gumi saba jiyottanif mana hidatti argamunis dibba gama motummatin jiru jechun hogganan sabqunnamti addablisumma oromo obobatti urgeessa ibsaniiru.
Nonni addablisumma oromo misensonni shane gumi mana hida bakka addaddatti jegeddara katursa jiran kan abban alanga oromia himanna saani chufe galme saani chufe waan itti himatun kabu walaba gadi isa jedeera. Tamni motumma bakka bu'ee nama himatu tokko walaba je'ee miseensota gadhiise mo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uni harka dheeraa bilisaginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo motummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jaarmichas akka jaarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajii godhaa jiraniidha.
Addi bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuusimii akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeraan ala poolisiin nama qabee kan jiru adeemsi seeraa jira warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru hoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete hoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqaballeessiin akkasii kun ka'a waan ta'eef. Yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti ebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqaballeessiin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keesiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne borumti hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka abaa'oo dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun obbo Batteen ibsaniiru.
Murteen boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa ittoree jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhames kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi hondalota nanna wajrat tigran kan duranis tigafata manet lata mi wante e isa kana dabam si suf amni kunimmo akka sirna saatitti rakko sa ofisati furate ya isatin furate hoggana sa mo erra debi e klate farom se akambane chumkursa partin badatna jarna kenya rotti goda jiru rajenne tuban
komi addibilsumma oromo kase kanarratti dr alla musime parti badadnat hogganan imma waldale civiki fi parti le siyasa debi kenanin dulli taifa majur makaballesi parti badadnati jechun ibsanin
kanam maqa parti badadina ballesi le jedani tabakkasi ke sagalurra misensota sani hoggantota sani deggartota sani yakakkono jenne wan serri biyetti hine yemne akkono jenne gorsutu garida kanjerun gorsa qaban
addibilsumma oromo abaun partin badanna damnikiya morkata akka hintanef dadabsisuf roga hundan hojjecha jirajechun ipse partin badadina mo himanni diacha jirukun maqaballesi dajechun ipseera gabas radio sagale amerikatif sahay damto finnira
nageñi bakattota ertra kanen tigray kesa kanisaiya deseta u jarme onni gargar saib sajuru kunis bakattonni kun halellan ratti gagge famera akkasumas akkabiyo fi yechun ertratti debian dirqisi famaniru gabasni jedwe gadagame boda bakattonni ertra kuma sagaltami ja taan bulchisana no tigray kesat mora qubsuma fur kesaturan kunis sada sadarbe walitti bu'insi tun jalqabamin ture jedha gabasni salem salomon ergit soraddees
nami heddun kan sudanit khan finfinnet bakata Refugee International daba bagata dunya garqaruf dabate akka gabas isaanitti na mertira waltamarsane khalla forani balle istigraet khanammo bibisanit faan bagata ertira biinne khisa bagata debisuni afan balabu sujet Sara Miller bulchin solana Refugee International kesa Ethiopia letate khanammo laflolat tijran tigray letanan khanammo ertira lafjari khisa bagata letanane achitna mararone balle sasera dunya gugur danjab sankesa to kojetetin VOA timt akke jechi sitira kotana bagata maati fi dabile motum mantaine atreso jatanera dagan Steinver Kures gabasa media biya Belgium ka VRT news jeranit namertra khambi bakati grashin bela bakati shiraro de mujiru kharara targete odurrafud akjeti gazete sahanati bakata gatukku humna dertra raran namagukku qawet kamane mahina guran Chris Melzer dab garqars bakata tokuma motum motati gare garqars muddamsu dam Ethiopia hesujet akni VOT email inimetti milotisa amalle khambi baka afurraku feyya minargan tatulle khambi baka lam khesat midanif garqars akka nama kodu jiranjet wonni bakata tolchu jirani akjeci sati wan guddo fulham tuti khambi bakati nam gurani nam fitu jirani humnan achke sanam guru jirani jecha dagau jirtun nam wanam yadde sati jir Chris tun merkantana sera dunyati ala tatulle dararuga sinu qorachu ndendenu jet Raccontano in bulciota americale a De Suggert. Senatari New Jersey Party Democrat, Cory Booker, Senatari Indiana Party Republican, Tadi Young, warri wala arkunine, namnagawa lol duragursu malei bakacisu malei jadanetti irratu aligalani barresen. Bakatot ertra itopia khesa fitani ijeccha dagaw majjir. Warani ertra bakata kakabetini irrein ertra raru jira chule dagaw majjir. Tunini wanak male nam yadde saati jadan. Agatoko bakacu yundu wani jadani barresan, senatarote hunen. Akka gabas ba ujjiruti, warani ertra le lola tigra khesi jir. Diplomato tishani. Akwarane ertrasun kez jiru foto satellite irargatani odefanno jiddu qabatani fi odefanno tigray argatani mirkanesini jedanetti Reuters timan akwarane ertrasun kez jiru raga mirkana qamna tuninammo odu akmale hamtut akgabas oduma minister aja ala america minister aja ala america warane akkana ariti nachibau male jedanin targa mandura gafati aknami achit mirgda berakatille tanalle dago majiraje tanafi worritan khaysa qod gabe chuftinu yu sayra dunya mirgna mati fi egun ba fatu ul faysu malanijed minister haja ala kun uduma minister haja ala america motumma isani fi jalle woni isani adunya khaysi jirani akdu bitana qam wala batin qoratani war ballesa qabulle ballesa jabeisani gafatan fed akna gam bagata egamu mal laftina gad debi umalt dowa malena miti gra khaysa yo bagachu fedak bagatulle ngafanaje gargar sargatu gafanaje tatulle ministere ode fanno ertra yemane gabra meskal wan bakato tertra tigray khisat dibujira tokuma motum mota titgafatam yed hagagan khurnya la maulite UNHCR itgafatam adunyan itkhani tigatete ser umma tertra tindik esud bafate hujjecha bate yed yemanen irga yandura twitter irat barresen UNHCR tanamalelle dul maqaballe si jirte yed oduiman kunen Redwan Hussein oduima motum Ethiopia ege gare tokuma motum mota lukasani asitte namito kullen eyama male akkefer nanno kes demon intaten lafa keessa ba'uun qabdan jedhanii qara namatti mani jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersittiin itti gaafataman kunnan tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhu akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refuge International keessa miilee jettetti jireenni baqata kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqata guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi miileeritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaadu kaambii keessa yaa'u jiraa jedha. Warri miilaan baqate illeen gargaarsa argachuu malee jira. Akka dhaaba baqata qarqara Refuge International'tti namni lubbuun baqatu gara fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqate deebisu hin malle. Warri Eritiraa baqate illee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee namni addeessaati. Isaan kiristaanaatiin baqa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kirismaasiitiin isaan ga'e. Faaruu halkanuu galgaloota kabajamaa jettee kan hirrisanii kenna.
Come na watu pa wanke yo kabadu Dandi kale na tubeka na mino defadu Situ dati sena nupe wakarma nagaye Galati kanke yeso kute merda na tangane Arfa nansu mamalte kakabaja dugani Udanto wakabda yeso kabajami ati Kabajama ati yeso kabajama Kabajama, ati Yesu kabajama. Argimirgana kamnalio sujajabate Natikene erga katinya torbani Indotu sodatini nanjete yesoni Beke beke lesbeku Kabajama ati yesu kabajama Enu yuja chasingeku Kabajama ati yesu kabajama Manike buddha nagitabu Kabajama Yesu kabajama Itate namusinda kabu Kabajama Ati Yesu kabajama Beke beke lesembeku Kabajama Ati Yesu kabajama Enu yuja chansengeku Kabajama Ati Yesu kabajama Manike guda nagindobu Kabajama Ati Yesu kabajama Itate namusinda kabu Kabajama Beke beke lesimbeku Kabajama Ati Yesu kabajama Eno yuje chasingeku Kabajama Ati Yesu kabajama Manike butana gikabu Kabajama Ati Yesu kabajama Itatena musindakabu Kabajama Ati Yesu kabajama Beke beke lesimbeku Kabajama Ati Yesu kabajama Enu yuje chansingeku Kabajama Ati Yesu kabajama Manike butana gintabu Kabajama Ati Yesu kabajama Itatena musinakabu Kabajama Ati Yesu kabajama Ati Yesu Apo Yesu Ati Yesu Apo Yesu Ati Yesu Kabajami Ati Yesu Leyo kaule awake hodesa sitavana sake
ratanum taboriti woltechan nagajenne nage ansora lakhet ni harai khurma tabultuma kharoba nagaya woluman wa taujen